Kiuta. Ko pānoi mihi atu nei mai, te reo virirangi, te hiko teika. E mā, kia ora anō rā.
Kia ora, e rā hau no tēnei, e te matua.
O, ai rā, e rā hau, aha kua te kopeke. Engari, i runga o te kōrero a te whaia nei, Nader Glevish e tāna. Aha kua.
Auntie Nader, auntie, karanga au te rā, wahine, Auntie Nader.
Ai, tāna mea, aha kua, e aha te rā, kei runga o te whenua, pai atu inga rā, kei raro o te whenua.
A, kia ora.
Nā reira e mā, ka huki ake no ki ngā rā whakatā nei. E hanga mea, ngā mea i runga i te pau ka whakātai wāti atu e ngā hākinakina.
I wā, mā taketai. E mātua te kaha tini. Kore pai u me wāti au, ne? Te last one, 2211, ne? Te haere mai me te toko mokoma. Homingi te remote au. Ko koe e kū, ne? Haute, aningi atu, ne? Ka the last o ngā lead, ne? Te me te no, kore o mātaketai. Ne mataka te blues me te crusaders. Ina te taka. Ngari mataka take marika noke au te netball, ne? Oh, man. Haruru pai kamitu kata noke uko hokeo e me hau. Iko tendawa ya ine na mam. Tendawa me te well. Ne, kikia te koe te ligi. Tata taiki Dubai.
O, aira, irongau e mā. Engari, peha nā, you still got your corporate seat haere ki Dubai a watahonga ke mua muri ake nei?
No, not to me. I haven't got my citizen's advice card to move out.
Oh, you'll never move out te mā.
Kore am paitari, a kata mema ko. Moko pune toko koti te kau, kama mongi na toko rapine me te e mako ari ki kaita. Koe hoki e uto noko nama online ne. Me te, haere koutu nā, ma koutu tango mai ngā kai nā. Rangas ke riru mai toko hero paper me toko mint lori, ko pai toko ngā kau.
Ai, nā reira e mā. Mohana koe tēnei wā tātana tātou te tai ki tumutunga o tēnei marama.
Ai, ai.
Te rua te kau mā whāonga rā o mei tēnei.
Ai.
E hatu whakaaro ki te ahua o te noho te hōtoke ma?
You know, a kwātou haruru en te hau paku mai ni wā. Nei ko me te, please Lord, don't let the trees fall down on my house.
E mātō kāinga e nunui ngā rākau kei waho e tūtūana?
Nā, ki raro atu, ne, ngāri, kura koe mōhio, waika mōhio mena ngā kuia, waika mōhio, ne, ana ko ngā rau, ana ko ngā wāhi mea, ne, ko, iwi tei, tere hende ka tupu rākau kia kore haumai tau, ngāri, koe kei tira, ne, not so bad, if I got a grandfather or father, ngāri, I had a good life, so what am I complaining about?
Ai, mahi anai konai mā. E eni anō wō moko puna i heke pērā ki whāngarei tere ngā plāwa e pāpāna ki te kapahaka?
Oh, ai, i haere tai wāku i reira ki whāngarei. Oh, taika, mā takataki ngā urunga ngā mea ngā moko puna nei, ne? Oh, pina rangatira ngā waiata, pina. Beautiful. Matua. Oh. Gari. Now, come to the Kirita, no kid to take a walk of Mokumu. Magari, Miguel, he gets the rat to play me on a tumbliki. The car, senior duty, a tie later, yes. And Gari Bena named the Payoki. We tie a gun quick at Kitty no more to tie time or on, eh? Now, Kataki winning, now. Oh, okay. He had not to go party in my cap with. Ngari mena, tina, beautiful te wai, papainga wai ata.
Kia ora.
Yeah, I enjoyed that.
Nā reira anō e mā, e hawa tau a kōrero hei gas bag ma tau a mō te atane?
Well, there's no gassing in Pōringa, no, everybody's all a saint any weekend.
Oh, ne?
Yeah. Kanu mātou mea kuni mō mātou netball. Oh, kanu, you know ngā kuia me ngā, like, pini me te shared lunch or tea, ne?
Oh, ai.
Oh, 가무데 매나고 매나고 꼬치르고 애들 다 왔나나 나 링 링이 뭐 있다 이번 방아래 나 앞에 나 위니어 나 미하토킹아 쿠이어네 나 에 토르 다이다가 쿠이네 가미 오 we didn't win 고메데 고메데 토고 코치 나 어디 갔다 갔다 word if they win 나 하토 뭔가 쿠이어 뭔가 카우마트 네 뭔가 쿠이어 네 나 에 토르 리로 나 호키 마이트 어때 The coaches and they are kind of hurry. They go, well, if they got it, well, we all got it, Nero.
Oh, kill them.
Hey, ma, I'm not one for kiss. What is the kingdom? That's good, Master.
Oh, Nero. Oh,
man, Mr. Honey, kill you, Kay, eka, ne. Eh, hey, eka, on the kill is like a blooming onion or salmon. Hey. Kororo kai no kio ki wetai o kohe kai. Nero kono koe yao kororo nai.
Ai.
Ngari pini, you know, e mata koe tena toko. Maki wa matu rangatahi koni. Nene, mora oke konga, mea kai ana mga kuia, mga kaumas. Yai nena mo matu kato i tiurio tai ne. Kane toko hariki wa matu rangatahi. Kane, you can sit, mena tokoro, you can sit in your house with no money, but you'll still be eating.
Oh, aye.
Yeah, it's quite there to go rangatira. Aragam kapaiki aka tuwa mata rangatira. Tai he pira.
Aye, da.
Aye, aye.
Kuena langa ngakuranga rangatira nima.
Oh, aye, na pira puma. Mete na koe wero to papa ma ne to pira ne. Ko peni mai kem. Ko mete ma. Daddy, I thought you had all this fish with. Take it to mata second kainga the next day to the kore no mata nothing, ne. Rokotana, Tokana, Kobemeke Matu. Did you fellas enjoy it? Yes, so did everybody on the road. Now, Koring on it, nah. Kia, no give it a cake connect without Tera Agua.
Aye.
In there. Aquata, Miki, Pato, Mino, Kometu, not in it, Kopu, Gari Penny, Minza, Mito, Hot GI. Kane took a hurry to Maturangata or Maturangatai.
Ai, kia ora mai, rungo tona. Mutu I tēnei wā, e hia anō a koe kei kona me o mokopuna?
Nā, e whā, mokopuna nā ko hau me toko kōtiro. Nā, me toko kōtiro.
Oh, e atā.
Gari, I think ko hoa te weekend, I think ko nape te weekend, I think tēnei wai a tēnei rā popo. Gari, mēte next time hare me koto me weti koto.
O, aira ne.
Koe wera ka kororo toko papa. Weigh yourself before you come.
Oh, wā, ko wera e kōrero rangatira ne.
Ai, ai, ne.
Giri wano e te kōrero e mengara haere tūwo i mai hoki mō mō mātū ne.
Ai. Oh, my goodness.
You know, e mā irunga o tērā kōrero a tāua haere tūwo i mai hoki mōmō nātu, e whakaro nui ho tēne, ai ni te nui ke o te kaha o tātou aroha, ai ni rā tātou, you know, we could be doing our children more harm than good.
Ai, ngari, ina ka ko pira antu kura minga, ne? Hatu goe we tai mea koro ngua pina, I don't want that one, ne? I don't want that. Ne, tai huka me te, you don't want that, and some got nothing, ne ra?
Ai ra.
Nā, pira, nā, we tai, nā, We take time now, come to get now. I could marry one of Tina. Mete now, come to care now. Baby, now take extra now, just in case, ne?
Aida.
Now, just in case, now. Quite enough. Beautiful.
Oh, I'll say. Yeah. No reira, e mga hari tonu ana hako a te kopeke, kei kona tonu koe whakautu mai tō waia.
Kia ora.
A kōrero anō noa tāua, kia pai tō rā, Māori o raima.
Kia ora. Ahe.
Kalo mai koutou tērā anō te reo te kata, anei rā tēne o mātou kuia, tēne o ngā kaikōrero āpā ahuhana. Pirene e pāpāna ki ngā hākina ki ngā riki, neti paoro, me wērā kato atu. Engari, hoino te kōrero tūturu e meana. Don't forget, weigh your children before they come for the holiday. Ai, nō reira, ki te ana koe, e rongo ana koe, i te aroha, o tātou kukuia koroua Māori o rara.